dots on the truck, nigga.
Hey, bro, run it up.
Na tresu fala black amangala. Mindo king kamosala. Nilipatio fala ni black amangala. Anadeisha maisha yake ni ulala. Anadeisha yendo king kamosala. Na tresu fala black amangala. Mindo king kamosala. Nilipatio fala ni black amangala. Anadeisha maisha yake ni ulala. Anadeisha yendo king kamosala. Sala, mo, sala, mo. Mimo rabu oil inanipa dona sala mo sala mo sala mo. Mimo rabu oil inanipa dona sala mo.
We ni fala anaku design atune za banja. We ni fala anaku design atune za banja. Tokea ends tukushow rada gani. Mafala ni wengi design na shanga rada gani. Shtaki mbogi, mbogi ni awale de once magwangi. Sipendi mbogi ya mafala mi mwenyewe kichwa mbaya. Nataka maziwa, tutujurada ni gana machaji kau na beef. Weka mbode tujue, mini bilo spendi wa soro. Ufala peleka kwako, niza baki ukileteo chest. Kweni barnia tuwezi seti digi. We ni fala, anaku design ati uneza banja. We ni fala, anaku design ati uneza banja.
Teacher, we ni charge everyday ka battery. Usiki my bro, uko na energy, kinetic. Bando, niko na drip ya Fendi. Nampona mpiga headi, seshi mezoza bro. Tumevuta headi, pa mlango bro, kizungu ni do. Mini Jamie boy ni top. Niko na baggy cloth, sipendi baggy top. Four wheel ni jeep, unahama kato. King Nivon na alito.
We ni fala, anaku design ati uneza banja. We ni fala, anaku design ati uneza banja.
Attention Charlie put, kwa bagin kona tool. T-O-D-U, namblan takadea ma truth. Buzz ni hot, ni hot, ni hot, buzz ni hot kasup. Bila ganja tuwezi banja, labdo bonge group. We ni fala, we ni full. Big step al toka spoon. Talk ni cheap, talk ni shit. Cheap talk. Bonga kwa lu, wanauliza wana ask ni who. Imamble no vanga blue. Wanauliza wana ask ni who. Imamble no vanga blue. Na trace yo fala black amangala.
Mindo king kamosala. Nilipati yo fala ni black amangala. Anadesha maisha yake ni ulala.